jamaaladu kan kadi wariyaalka boqolti mi afartan qasabaad manaa macdiga dowali isku lahaa dadka ka mariyaasi madaxweyne hadhowaaw dadkeedan weerditay hal iyo sheena erti reer awka hadasho dhiigu hay dhibaatada kolay inimu ku jirna adiba aragaasi dad kun waliha ka kuusnay ka sheegnay madaxweynahaasiin weerohay hooskaa gala walwada hadale wadaadkii moqonaay warsheene lanka dhimadii wal ku hadale lanka dhaawacee lku hadale walwelbil ku hadale kasheena hadashoo ba dheego hayta in walbiladaas alaamu ku dhintuway un wari fadaane suweel suweel wal ku faydiyaa meenu dhibka ka dhii dhib yar meeha dhib wiin aha walila ka lii fadi adigooda halliiskeenama di toogyaajoonu ku tusni dadkun ha wadaadka magon badlinsheen wal kaleo fadaan ba yaraaday wala kaleba halqobsa leeya wal ku haalna mukon wadaadkaas li haloo la fadee ilaahay arabba sabeen jida furaase walaska la hadlay warhunbae sabeentii wali waha yooba diyaarange en fadhiyaan madakorshe meeli siraahu male dii iyo dhaawac iyo wali reeraawka eeda sheegdaan halliis madaxweyne adiga qofa makanagna o aan dadkaanuga doo gordaan hanu doo maqoro doo hanuga gaari shamay garad ballankan wali hayay maddii hor unasta shirni dadkii seti qof ay kinkoyni reeraawkay hadgalan is aragnoy wejigishoo furfurno fade maddi sabeen dhiida kadib daadka weydiyaan yahay hatan yaadile ka sheenni doogi mabadiyow sabeentii hoob ilaahay erra mal diidin wal qaada doono doogii wali ka hariide wadaadkiibay ka hariisa dadkuu yadaka kooyan dan kalena malkiin sheega dhimashada oo la sheegohay mas-uula ka dhimadi oo lan labaatan jare kale walgoradee ka dhimadi ariisadir ee ka dhaawacantii dhib badan hanuun ka dhiyay soomaali oo leysaan leyn hayna kale bay hargaaga sagaal iyo siyeedka ee ka dhimadeen dhib ka dhanba sagaal iyo siyeed hagali digin imerf la gali intay dhimantii alag naharisa intay dhaawacantiin ilaahay caafi walwalba la hadliyo waliil fadeey oo nay tahay oo dhib aan sheegn dhibkuunu ku hadalohayn unuleyn isku hadalohay walin hadalohayna dhibkii bay dhowdhon ka dhiiraan hadalohay sagaal iyo siyeed digin imerf laaga sagaal iyo siyeedkaan hadalohay wali meelo ka dhii dhon halliis adiina kuu fadey ilaahay ee rooba doogina ku bahi akhyaara oo ka dambeeyi doonta asalaamu calaykum waraxmatullah